What's up, people? It's a phenomenal woman. Fena give to mama love, mama there.
Take up space. Tunabonga na wewe, female artist mnoma, you dreamer, creator, and maker of history. Tuscan Nexters is saying stage ni yako. Unleash Her Voice is proudly sponsored by Tuscan Nexters platform. Drink responsibly, not for individuals under 18 years.
Ulienipa maumivu kama nyangao, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti kanidharau, kanitia uvivu stress niwe mnyonge. Ulienipa maumivu kama nyangao, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti kanidharau, kanitia uvivu stress niwe mnyonge. Leo sina thamani, ndo maana unawafata miluko. Oh baba, leo sina thamani, ndo maana unawafata miluko. Oh baba, weni ache,
nitakuna mdogo mdogo,
niache nende sala,
nitakuna mdogo mdogo,
weni ache,
nitakuna mdogo mdogo,
niache nende salama,
nitakuna mdogo mdogo.
Mara ugomvi unakurupua unanitukana mimi, hata zawadi nikikuletea usemi asante. Tena na share hata bila kujua we uridhiki kwa nini. Kuna wakati nilijisumbua mwenzangu usiwaze, wangu moyo we unauchanganya. Umekuwa kivuruge unavuruga sana. Baba we, kitu gani kwako nisijafanya? Ama kuna mtu mnapendana sana? Leo sina thamani, ndo maana unawafata masista du. Oh baba, leo sina thamani, ndo maana unawapata my sister do. Oh baba, we ni ache,
nitakuna mdogo mdogo,
ni ache we, ni ache,
nitakuna mdogo mdogo,
ni ache we, tafuna kidogo kidogo,
nitakuna mdogo mdogo,
tafuna mi,
nitakuna mdogo mdogo,
ni ache we,
nitakuna mdogo.
On the stage, on the stage.